Piga goti chini, upole kujishusha. Msamaha mwisho sabini, themanini kazidisha. Vyeo vyote natupa chini, ukuruti na kuvisha. Nikajikomba kajimaliza, nikajua ndo unapendwa. Hukuwaga na hii tabia, ya upize kila muda. Nishavuta janya kilisha vurugwa, wazuri wengi Mola kawaumba. Kajamba ndani unendeshe kayumbu, muda huo sina. Hata kama naumia, haimanishi niendele kung'ang'ana. Sehemu isiyo na nia, chumba kimoja kubanana. Na badili njia, nikimbie niruke ama kusimama. Maji nisha ya vulia, yawe mafupi ama kuzama. Mae, utani miss, utani miss, utani miss. Kama naumia, haimanishi niendele kung'ang'ana. Sehemu isiyo na nia, chumba kimoja kubanana. Na badili njia, nikimbie niruke ama kusimama. Maji nisha ya vulia, yawe mafupi ama kuzama. Mae,
utani miss, utani miss, utani miss.
Ule upendo wangu moyo wangu
tani miss, tani miss.